radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde bete alal bare sappo e jetti lewru avril hitande 2018 yamde jenay suki nyono e masine usman nyali buldo kabaruji do mamadi keita to boggi jande to dokkindiral juude fande nagu hebe leengindi gawondi e wiimbe gennidi yogabe imma dara fande nagu hebe o ana hani yettede yogodo holliti wiide nafa fu wala e majjum Baba siti mahakunde jale lenyi ngondi ile sahal e wudu le dindi bale sukabe tabital pulaku e gina dogon anangondi e anangondi e huli tinde darnado huli dide sukabe ngata kweri mupenfa jam hebe le on watu gwato honjo tobe yo gabe anandarta faddugol mo ingol bale kumantote ndena gule nyol gollobe seme de fer ana metta yonki sabi njoba ka joddi mu be tidal la terrain ngaji mu indi gol laabi terrain nenno e be darte e lam o daro e darnde mudum yodi woni sembe kabar di beta ko bismillah mo don hedade lugangoji minisma e makko gondi wadde gawo militaire en ko funaaji bulbulaji kany habotobe makko ana dukkindiri juude fa daranonde nagu ndi gendi fa nda mudum yo fa dejere hebe le gendi gawo ndi e daranade sakkade ko wi lata de rafinde nagu himbe e jawdele mubbe o imma daramo be gadi jemma antinere yabbina de nenno gasi sanne dum wonno ko soldat sembe koliti wiide ka himbe gendi ni hakkilaji mubbe ana cedi yogo holliti wiide wala fu nafa fu wala hen anni ko nelada amen gawo ibrahim harunu jallo hebinen do Kitang Umar Waigalo.
Moi qui suis derrière Oscar 11.
Oscar 11, d'accord. Moi c'est toujours papa.
Waddeton gote mabbe beedi le hen wiide do wakkati fur dido lugaji ngatte ka fa hande jam e deejer hewtaka le nokko mane jam e deejer hewtete le odo nokku kanko noddirteedo Musa Haidara o tawdaka le odo hakkilantaako o holiti wiide warbe notaade le nden gondi e gollude golleji mudum en jaati so ni ben paabaama ana hasindini ko dartete ko hebe jam e deejer hewte le nokku o wihi do mo holino golleji mabbe di ngordi dido lugaji ngadi eruuji nayi yimbe le gombe le fed minisma wobele leedi Bangladesh kany en gonde wadde dido lugaji wala fu ko mata ton ko nayiri bangal tidalaji le gallure askiande
sakira fabedro don famodo ba jewdi di kabaruji fuddo helloji amen Facebook et Twitter fando kondo ko ni hakilaji modo don bayi noddude do di numeroji didi chapande jedde joy chapande jedde nay sappego chapande jedde joy chapande jedde nay sappo e didi sukabe bale tabital pulaku e ginna dogon ana jidi hollitinde sakiraabe mubben fa timmina basi gonda hakkunde fulbe haabe li hakkunde leedi ndi o kabaru hokama kenye le joddu golde bale didi yottinobe kabaruji nenno be sukabe koliti wiide papato gouvernement o va tete kabodo jogibe kabodo gombe le region o faabe do den famu keden Umar Waigalo
fulbe haabe abada non gonti non sukabe jokolbe dido jallini didi kolliti wakande ngadno kawrital mabbe galnde e kolliti dibe ngara hokkindirde juude faabe jooto yello hono yaafindiral hani wodorde hakkunde yimbe le gombe le wuddu leetindi kanko Casimir Somoro o mo le fedde jina dogonde o holliti wi nyalom hande sukabe jokolbe fulbe kanye haabe fu jabata jamare de jillindire be fu be jototo yelono be kani yaafindirde fati bonanday diitu ngada no bonanday ngadirta fuube dentan be duddito sukabe jokolbe tabital pulaku beedu don tawa be kolliti wi tiagal ko laamo wonde e dartude jam e deejer kambe ko e mabbe ngara be dokka jamare hakkilaji lobbi e batakiji mudun kedema ko ko noddirtet Ibrahim Dikko kanko laami sukabe jokolbe gombe le fedde tabital pulaku de
ne jonne meden jonde holde tudu baba mali kany aduna fu haba ko wonli le region mutito hande o wana haba hakune haba e fulbe haba go wari fe hande sa landu ko be sa wi ko haba go sa ko ne e anda sa ko no unne mene sukabe fulbe e haabe me rentike me holita fulbe e haabe e adno fu me andadu mene e fulbe e haabe mene goddi mene heddota fa hande parce que me kulliji fu an hakune mene wana hande men joddi
wakande tulato ngal do kawtalnde be fuube ngadi bataaki goto le majjum be bi yimbe la gombe le odo nokku wudleedi fu tete kaborde mudun en
moddingol bale kumantode denagul leñol dum hani faddede dum wonno e hakkilo professeur Abdoulaye Niang gonnodo halude amen mawnde hecci kenyi wi makko hono de bale wala fu go nafata kede ko holliti hakkilo makko do faccitango mumin sendebu.
Il faut éliminer toutes les associations qui
sont anahani imine pelle jo inde do janyeli sabede no kabaru leedindi wori dum wawi yirwinde bonki nafa ana e fedde jeli be lollirdo jeliton kanyi fedde don sobe lollirdo don soto torafu wala e majje kako wonani fedde hawni nowo fulbe lollirdo flow ka jekulu na fedde dentowo maninka kobe lollirdo maninka ka jekulu dum modja linoko sabede kala fedde de ana jingana yimbe ne mo fedde mende jokoni maya jabanay di gonga didi ngada golleji lobbi ka jababuji majji modde
la somme totale est net négative
woteji horaju leedi lewru julie kan garoru ndu kan di wadede di ana gondi e laninede fa gasi fedde leedi ndi humantonde woteji kan ye gollide mawde humanide humantonde woteji puddi altinere jabbine de daranade kabaru ereji wote nenno balde sappo golle mudon hani wadede hollitama nenno hitande hikkande ko buri million jetton kani wotude ko nenno biro ngaji wote du ujinaji nenno ujinaji noga e didi e temere tati e jena li mali fu e mangal mudum biro ngaji dim wote hani tawede li mali don ko hollita wede kejaado woteji o holliti wida dabereji ana gondi e bamede fa woteji hore juleedi di ngade de wiande kedde ko general Siaka Sangare wif Assetou Kanté du faccitan Oumar Waygalo
l'audit pour objectif essentiel
woni fana o do golle fami jewto no yubbe inde yimbel hanbe wotude be no dum worri min biyawo ko yubbile hen kanyo ko yubbakile hen min jottina du ko gasayle hen furu min jewto kasen kabar no seriyaji din gordi min biyawo no dum worri le beme andede tagal mudum min jewto do hono yimbele bindabe le yubbo inde hanbe wota be yella be do yimbe len bindaaki koy didna min jewtodu yella wala kanbe wotade maybe na wala suka bindaabe le kabaru woteji di min jawodu foti hobbe tiagal leedi di ngoto so dum fu dum tiliki min jewtoto no kabaru biroji woteji di ngordi yimbe hanbe tawede le hen be dum hana buddi yimbe le temede joyom so dum fu dum timmi dem min jewtoto yella hono carte ngutirde kani
moddinirede
seme defer ana jogi tidallaji mawdi wattu joni o di hono mudum me ayno wadde dum wonno ko fedde syndicat e bale gollobe seme defer kolliti wiide be gollobe terrain ana darte e lam o yoba dum ben joddi mu ben soda terrain ngaji kesi mu intina du layu bondi layi terrain bondi di dum wonno ko be kolliti wiide kete ko lanondirme maman tienta hore jo dental syndicat ngaji e bale gollobe terrain do faccitan Oumar Waygalo
l'objectif c'est d'abord de rappeler à l'état
ko woni fana mudun fami mitintina lamu o seriyaji di be cinnini yaso adnar ndu fu tiagal mudun du min jobe cioggu lebbi amen an foti lebbi tati nyaloma hande o min jobataake min gala kaaki gollirri du so min bi kaaki gollirri du won terengaaji ko min kani gollirte mi anda yalla yi kay jiido nyaloma hande no dotol kaygol wori kanye gelle badi de rayi o fu wala fu dulut no dum wori nyaloma hande o min dardube lamu be jawana min terengaaji joyina jago ko min kani gollirte so be kokki min dido terengaaji min kaaja ka jogdiji amen di iwra le wakande lamu o fe dido anniyaji ne lamu molo kanye lamu Senegal kambe pamuno dun min biyam miden jabini jati lamu o huncan himme jamen di hore rondo gal
musa d'accord
joliba ase equipe mali goto ke dido hikale figol ballon afrique fi danki ke da ko match retour phase yambere sappo e joy berde coupe confédération match alenden wadbe bamako be kawino fc mf am Nigeria be kebino bi goto ben kebayno fay bi goto
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
njara ndaro en kabaruji pintu di le region ngaji men di ko buri himbe ujinaji taton kibi tit allaji ngure le lam kulli koro hille hakkunde lewru mars e lewru me hitande 2018 ne dum wonno ko hollita le tongande ga ande le lewru mars tabbe nundu non de tongande de huminibe tit allaji le sahengel ngade ko hollita le windande de ko buri himbe ujinaji temedere e chapande taton woni nyongitibe le region o ka nenno be kasembe kulliti wide ko buri himbe ujinaji chapande nayo en jeddon woni egube warde sabe rafinde nagu jodwade le liaison mabɓe o remoɓe somojo gomɓe kajjolo nen noon nanni ko yahata millioji capantati e tati CFA le hitande 2018 nde fedde mabɓe nde hokki o kabaru altinere ƴaɓɓine nde nenno e wi mabɓe kilo somojo ana sotte joni temedere e capanɗe nayyi nenno ɗum ɓeydirake sappo ɗoni koɓe kolliti wiide fedde nde holliti wiide hokkidiran juuɗe fa hande yalla ana ɓeydoro keɓal Sido Tamani.